Mani unitosebe wapate kusemaga Nami nigeze ujuzi showe kama zaga zaga Usemi koloni koloni ndotavyo nichanganya Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, pendaro Kama tia baba Wangu moyo mbio mbio Tana na uviregio Furaha ikagi ukekilio Zingatia na baba Na kama tachaga Kasheshe Donga nani tucheze Makida Rede Changa nyama zaga Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikati shanga Nakanga kachaga Kashishe Donga nani Tucheze Makida Rede Changa nyama zaga Bame Mambo ni bame Wacha kugane Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo
The Outstanding Mix.